njia hapa ni R Chuga usije kipende ukijaga tukimbanga utapigwa gabidaga so ni R Chuga hapa ni R Chuga yo hapa ni R Chuga usijaga kimbanga ukijaga kipende utapigwa gabidaga so ni R Chuga hapa ni R Chuga indo R
yeah. Effects so R
leo ni kuteka teka sukia karibu leo nataka kutemesha makoti sukia kwa line na feka feka na feka feka putika putika stylisa makwenge unae katika katika echo yule pale na jidaisha daisha ebu piga cha mbele leo na chachisha chachisha venye zime nice mambo buruda buruda stylisa maneno mambo kukuda ukuda arusha ni ubaya masichi na waburuga manija wachuga wanapenda napenda
Noda King
Karu ziko fulu fulu
Manda King
Karu ziko fulu fulu
Bengali
Karu ziko fulu fulu
DJ Ofi Another gang wakitaka kutuluk tuko manda tena kama times ina good uksa tu anzena washamba wakipenda tusiwa tenken la wajanja wakipenda itapende zena nazidi kupita nazidi kisa kwenye kipata nazidi kalishe wana sema chini na tishe ni atari kama mtu atari so wakiba taru sijo kakarit kama kichwa cha abari natembea na biti ni kufit kalikiti virimiti shazibiti ya wanipati sinyati na biti kama biti na chombeza check la jilegeza mistari na jieleza wauni wanacheza kubia wanaagiza mifuko imejiwekeza inajitosheleza mwane zimeogia usijo kakorogia utakufanya mbogia tigia res kajabali ni ongezeka danadi kikafu kapafu chatugia usije kuna higia usijo kakorogia utakufanya mbogia utakufanya mbogia
relax DJ Eki
forget your problems sip relax take a shot forget your problems sip relax take a shot forget your problems sip relax take a shot forget your problem
give me the butter 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 give me the butter 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 give me the butter